Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde altinere nogaynayi lewru février hitan 2025 yamde sappo e jiɗi yaɓlike silmay capannayyi e joyi maison la presse Bamako ɗo. Jottina om kabaruji ɗi kikiɗ hannde kañum woni Aly Cissé Mamadou Ouattara wonto ɓoggi janɓe to. Région Ménaka Oka ana lafa Michel M jannguinoɓe ila hitande 2012 fa wawde huncande hoore oɗo tiɗɗalla kanakoɓe gomɓele on ɗo nokku kañum en ka woɓɓanniyaji yogaji ɗi ɓammi fewde e majjum. Yimɓele capannayom e ɗiɗom mayɓe capantaton woɓɓe barumɓe ɗum woni ko limta yontere caggal ko damare yurkiti nokku mum noddirta Bilali Koto Analy Cercle Kiñiba. Yewtere amen zoom sur ñalom hannde omi kalam haala ɓen ɗo yimɓele jiltotoɓe hakkunde mobilaji fa yetto motoŋaji de circulation fa yeeya kulantireji mum en sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗumi jogano on kikiɗe hannde bisimna moon omi heɗade ɗum. Région Ménaka Oka Michel M jannguinoɓe kañum en ka ko heewi e mumen fuɓanti hoore mumen ilal hitande 2012 ɗo no wakkati no baaso fuɗɗi leƴƴi leydi amen ndi. Ko heewi ɗiɗo cuɗile kolleji uttiɗi dame muɗum le ñalawma hannde o fo yimɓele jannginiroɓe saabi Allah kañum en jogi ɗum fewde e majjum jiide kewɗe kañum ka waɗi le région o ana heɓa balɗe seeɗa joom amniyaji kewɗi gundu ɗanade le ñalawma hannde o ka fihama fewde e majjum fa keɓen famtare keɗɗo am Oumar Wagiola Sita Sidi Bi.
E anniyaji ɓamaɗ ɗili laamu menaka no musengaɓe kani wirfitade le nokkule muɗum en. Ɓeɗo musengaɓe ko kam wattu fa le tati lewru mars wororu ndu. Abdou Zeydi Touré gonɗo e pelle cagontoɗe musengaɓe le oɗon nokku. O wihi wayde kiriyanta ko waɗama so ni wiya musengaɓe birfito le ɗeɗon nokkule tawi ko heewi e laamu koɓɓe fo birfitaki toon dow wayde ndenago.
Muslim en kañ en tan wala fonctionnaire en golleɓe on nokku. Gollidiraji laamu ko heewi hannden ko han tawede ɗen nokkuji wala ɗo banquiji budget fato trésor ɗe golle muɗum fi goto walaɗo hannden. Mais tewtude laamu tinno yalla ɗi gollidiraji ana uddite ko yaafinta tawego muslim e ndu on nokku. Ɗum waɗaka muslim andi teɗelaji laafi ɗe gollidiraji laamu on.
Ko musengaɓe ngala ton ko ɗum holliti tawiɗo ɓe joppi nokkule mabɓe. Ousmane Almoudo Touré jottinowo kabaruji fedde neɓɓe noddirta syndicat signataire 15 octobre 2016 o wi musengaɓe mbawi wirfitade toon so ni dabareji ɗi fo piyaka dow hen ko nayiri banggal ndenago.
Muslim e wawa yehurde ɗum ni noon gouverneur on wawa joɗade le bureau muɗum yamre muslim ɓe wirfito yahaɗen nokkuji son dabiri fo fiyaka to laamu on. Sa yi hannen muslim ɓe wala ne nden laamorde yo saabi laafi deƴƴerne tan fane laafi deƴƴerne fuɗɗade hitande 2012 muslim fo ko jangguida laamu menaka tawama toon no laamu o fi dabiriji yalla maggal paɗe ministrement ana yoppa sa hen leydi nin. Caggal muɗum muslim ɓe ko heewi war noon sultere Bamako ɗo ɓe heɓeɓe wirfiti kasin saabi laaɓiɗe fo an udda saabi laafi
deƴƴere.
Miccitede wiide laamu koɓe wonɓe le région menaka o jaltini ɓataki le sappo lewru février ƴaɓɓi noon du le oɗo ɓataki ɓe mbiyaɓe gonde ɓamde dow hen anniyaji so musengaɓɓe jottaki le ɗeɗo nokkule laamu menaka.
Wirfagol Michel M jannguinoɓe le région Kidal kañum ka latiraki no wirani haya sawede ɗum fo yim nokkul kewɗe kañum ka keƴaɓe laamu leydi ndi ana toon cuɗile kolleji ɗiɗo ana wondi uttida to dame muɗum no woɗiri. So mi iwi ɗom du yimɓele ɗum woni Michel M jannguinoɓe hewɓe kañum en gomɓele on ɗo nokku kañum en du holliti metta mumen sanne saabi ko jobdiji mumen tannata koyɗe yettade ɗum em le nokku o saabi ko banquiji ɗi wala le on ɗo nokku aɓe narda kanakoɓe leydi amen ndi fiya dabareji ɗi wawi fo yalla joddiji mabɓe kañum ka ana hewtaɓe nokkule toɓe goni to. Abdoul Salam Maiga kañum woni secrétaire général dental mawɗo kumaniɗo jande fa yetto birki sembe calɗi e fina tawa kañ e kadime kañ e lugagoji fa yetto e fina tawa le leydi amen ndi andi ko haltani sita sidi pele festan mawɗo sama siku.
E aujourd'hui très sincèrement on
wakkati juno so gonga haale en mbaw jaati wiide jannguinoɓeɓe no gondi wirfade le laamu Kidal fay so wattu waɗi noon heɓe mabɓe jaahay noon eɗen ko andon kay laamu o jannguinoɓe hawri dow gotum banggal yaade eɗen nokku o seeɗa seeɗa fa ɓe foof ɓe kiɓɓa ndenno hakkillo amen ele ko warata ko musidenɓe foof gartan ko hani famere tan yo andu wiide jannguinoɓe gonɓe to hande ena jaati ko hasindinako hitande 2024-2025 ɓe fike dune le nokkuji hono takelut anefis agelokesalit
aussi voilà les enseignants sont là bas.
ɗiɗo kabaruji fo ono mbawi tottude hakkillaji moɗom dow majjum do hello amen facebook nano compte xmom noddirta twitter. bato kawrun tindo ministre em kabiti to fa to kumani be denna ko kay ministre em kalo be hakkune leedi mu em kay e leedel goddi kay kumani be yero wera dental ngal be noddirta confederation AIS le nyalom hande o kay en ka wadi bato mu en bande noga didi yaade noga e tati lewru fevri tan 2025 bamako do le dedo bato le balde didi de be do yimbe le yidi le didi amendi don leedi mali burkina faso kay e niger kay en ka yingo mu em latike gotum e do kabaruji kewdi pawidi e hunchude hor so naba golleji pawidi e golleji AIS le leedi amendi fa kebe famtar kedde Omar Wayalo
ye communiquer mo be jangi o haldude fedde sedia wonde le ko warta ko anale hen le majjun leedele gonde le AIS de kolliti wiide jewtoto ye lawno kani haldirde e fedde sedia wonde do hakkilanta ko ko mojjinta fa be certira do jam de do fedde holliti wiide waran wadde imadraji no yimbel AIS kani sedia wuddu kani famrude fa hande le o do botu goto be kolliti be jokkitito habude habdi mabbe be noddirta terroriste en le majjun dum be gonde hebude nasruuji kewde le ko sakiti ko be beltiki do hen sanne be do ministre ngabe kali ko nayri bangal kebe du yalla yirweran hebe leede do leedele nyaloma arande de boto fuddanonde be kolli desewal leedele sahel de
mi kolliti on dum do kabaruji de fuddata le wakat kikida ko o yimbe la chapan joyom e didom maybe chapan taton wobbe barum be du woni ko limta yontere chagal ko damare yurkiti nokum noddirta bilaki bilali koto ana le cercle kenyeba non holitiri wi o do kabaru ka kanko madi konate kan hokkidum do yo miragel amed nokum noddirta talato ana le cercle kenyeba on nada kana ko be leedi ameni fiya dabeleji di waifu yalla rewbel gombel dido nokkole kan en kana heba golliji goddi kasen ko na surudele damaji di yalla hono sidi do bonandaji kanyu kan heba sakere ko warta ko fa keben famtal kedda sida sidibe
munu be banale ambe do ala ko
no yibe chefane joen didon wonku yonkume heddi lede damaji li o jama won rewbe hamulbe kumay hen worbe didon du yonkume heddi gen hen keddan jama fu yo rewbe tanno yimbe noge didon jiabe le genni noddirteni talatu kaindu barmi hen fannawi fe goto heddage hannen lede damaji to kan ittede golleji fu dargin mede tewtral lam on tinno fi adabireji yalla na faddo hono dibbono laaji gonga en rewbe en ana martale de damaje yalla tewta kalsi hunta hajimu en boye fessane kange ciottama on nuku ko yata milliard goto meri on hebi mede tewtra lam on tinno fiya dabireji tewta rewbe en gollidbe way wadde yalla pati be martale damaden kasin dabiri ana han fiyade hannen yalla ittide laaji ana hebne jogala
kawral sina ma aljumare noga e go o lewru fevri hitane 2025 le lam sika so to hakone sodu meri sika so kany e mo noddirta banfaro ana le leedi burkina faso gallo kawral sina gal hakone de dido komini ngaji dido fana mudum kayo fa 5 minde kany e yirwinde gidra ko hakone de do leede kanye e jaaguji kany ko onande e mudum yimbe le nelabe yuro de ngombe le fedde ne be noddirta autorite independante de gestion des elections kany endo ana wonno bafula be aljumare bettinde yimbe nelabe yaade tombe kanyum en ka golle mu em ana won kanyum en ka golle mu em o yo fa yewa hono golleji pawide jewtagol yubbo inde yimbe ngotobe golleji mudum wordi yarde le on do nokkuli commune ngaji 13 gondi le cercle o didi tan wondi golleji mudum kanyum ka hebi yarde yeso sanne chagal ko dum junna fa yottare noga e jetti lewru fevri hitane 2025 commune ngaji kedidi kanyum ka heba wadde on o golle sabi tablet ngaji dibi dokkadi kanyum ka ko hewi mudum fu boni be kolliti wiide do parti politique em gombe le on do nokku kanyum en ka watte koyde mu en golle o fuɓe takkike bangi
studio tamani projet mo fondation irondela don mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dende fu oro nana hala bemal andal gal mi noddirta intelligence artificielle dum yo hodunom hodum fu woni ko wawi hebede modum bangal nafa hodum woni kutteji majjum fatumata ko jotti andude ko dum woni kede sita sidibe
hunde ko noddirte intelligence artificielle yo mans ngandi kistan wawde darade darne bani adama hannen sabdun wawade kulleji fuku bani adama wawi wadde dum jogi haqile golla honene bani adama no nyolman hannen cegganne di mans ngandi hebi semme jamare ko heemur ana naftirodo ko naari bangal jande di en nanal mudun yoga e majjum ko dirte system dia ana wada golliji kewdi ko naari bangal bamde doyde bani adama weltude dende di en nanal mudun dun wa jaat fe bamde fotoji e kongol bani adama fotode video ngaji en nanal mudun jamar an hawa hajjal hannen patde kulle kesse majina du en sabdi masinaaji kesse ko noddirte intelligence artificielle ana golla le entreprise ngaji kewde hannen yalla yafna hewtinde kabaruje nannal mudun gawat hajjal fa hannen di masinaaji e tawirede semme fu ina jogi kuteji hono misali ko noddirte systeme IA du ana wana tar sabe jaati neddo jango wasa wadde sobe wiito bin mudun ma winna bin mudun na haniri du nato sabe sugabe ko heemudun dum amirta jande du sobe kasin nyolman hannen jamare ko heemudun ana naftoro di masinaaji kesse yeda kabaruje bondi e nannal mudun do beme andede yalla beede majjunde jamare ne
kado dan sita sidi be fa ham fam o hanname hala yimbe el jiltotobe le circulation mo hakkune mobilaji fa to mutungaji pilsi be kam en ka den ko yeyi yimbe yeyiri yimbe be do yimbe kam en ka na imina bilisa san ben do yimbe
sugan fu hamam am kaaki mudu cottetede yaadu datti mawde de genni bomako so yetti on nuku aya on doga cagan kiliam makko ben yoga tawa andale mobilaji yoga do tawa nan dogina motoji duwa tawede fu odo loni kaaki makko on doga hakkuna di motoji e mobilaji o yottata ya neddo goto le mobile mudun o holla dum kulliji makko cottetede kanko hamma o daro yeso mobeni o wi amani yewu ku cottami o du ana mujje jungo biddo ma daw on watti goto a tawa jommudu wana fe buudu goto le jiba mudun ana wonde dogunde pati hewta neddo goddo do datol ngo gaddu tawede fu o accita lamdal yimbe ben yalla sodan ma sorta li on watti goto gorko modo degno goto wimo o immo bangi mo be mudun ni kany wona kalsi ceggal mudun du o yi jomoto goto o deggo jokkitidun o holli kaaki makko li on watti goto du wonko jomoto fehimo sammini modol daton mo konyal makko heli watta hajjile neddo ana hasengin e tewde jawde adnani ga tinno watta hajjile hore mudun pati masiba hewta dun
sekrabe hidibe on paami do mi kaddate kabaruji amen di kikide hande o hono no andirdo ni ono bawi holtide amme ko woni hakkilaji modon bangal no gulluji amen di fu yartani do odo numero o ngadam chapan jiki e jeegom chapan jena e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom min bi'an dabereji di bawi du fu yallam keba hunchande hore himmeji modon odo journal kan e magazine gaw jukita jon o fu ando on bawi hitade dum mere mere do gulludigal amen gal mi noddirta service kuna foni on ngadam 37321 fanti ka fu kina taw do burnoga credit e le telephone modon fay fay mbudu tatchacha itede hen fadje fendo pe sera yewter amene wana jukitaade wassalam yewtere amem gouvernance et citoyenneté nyalom hande o mi kalam hala bogolam don gal do kaddolal gal muintengal leedi amendi o do hono fu golliji mako wurdi yarde leedi amendi hande citalaji fu hodum ko wondi yimbe gado be golle majjum o wondi fewde e majjum bogolam o ana yeye faga sale leedi amendi na fa keben famtaran dido golliji fu wurdi kede ko mi e modu sama sey ko mi pewnu em do hemi kireja
bogolan yirwi non sanne e le festival ogoboña timungal fay boyali bamako do nokku kawtal finatawa mali kala ko yowi non e do mujingol e sotugol bogolan na humjana non hore e le odo nokku inde andite kedana antaba jara tanyowo jado banyogara o mimi hala hono bogolan o mujinte
inya nyar
le kino dirta ki nyarga ana hem ha ko ledde godde kasem de no dirta e le hala habe kala kanyundu ana hem renzendu ana hem leki goki kasem noddirte ki bagala ana watte hen beedo ledde fu ana nawtere e mu ingol bogolan te fu de banyete goto goto e majji du fu ana hokka couleur ko walda
a son couleur
kadungal bogola na jogi hunde hertande wonde kulentreji ngadete do sayaka dunno na jogi nafa mu dun le mu ingol gol no hultiri jibril tulema mu ino e cioto bogola
ngadam natede tafom e do manaji tagal mu dum so mi bama dum min juina e do kadungal danewal cenyangal bogolan oni mu ino
yo kulle kande haybede sanne sabi finatawa meden hitande 2025 hultama yo hitande finatawa wonande lam kobe suru ministre humnindo finatawa no wondi humtande hore kabaru bogolan no fi kertado leedi mali no hultiri abdullah jombana hore do palal la culture
tous les symboles qui
mane ko wondo bogolan o ko fu koro ana e mudum cenyobe ana wondi goldidde suru ministre kumani do yimbe lo gollirobe juude mu en yella bogolan o ana heba hertinede abe gondi du jawtaade hono be ngatta yalla bogolan o ana heba windede fi finata walidi amen di fayoto saggal linde
wakkat jun o bogolan wondi hebude lawol sabi sotugol mudum ka non no jeyo winjidi holti jogade tela jogaji
le point tige
disaje cinyade metre ngaji mudum didi une didi temedo joyi yeyirte dum wana ko tidi so a yewi golle ko watte fade majje hebere ko client mbk ana wara do amen do ko heewi jaaguji amen di ka fudo bem ande to watte midem jogi do sakkiji do coggu mudum bamata une tati goddido ana nana tom jotto fa unay nay tubako be buri warde sodde dum sanne
bugola ona mu ina ele kulentreji kewdi goro fuddu no yidiri kabar mudum
wadi min ka golle am jokkitaade immadara mo bawmi fu yalla mi holita yimbe ko balin ko be kan en du way wadde kadul am warnamaaje temdere mudum fu chapan jeenay di ka fu bugolan nadu endigo dido prolingaji yo pay pay fe huuno jiba ki him ada way warnade dum to kadda fu nadu to jaata fu min kam mi nawtoro dum so mi wada nate dum foda yimbe warde ono hor jeewe ana ngabbe
regardi notre bugola o yo gilla mamirabe amen dubi unyaaji tati fadde nabila isa alayhi salam e wi kuni be finatawaji bugola o na jogi dun nafa modo bangal ledde balebe keddana docteur bubu sangu neddo jiddo sonne bugola
utilisation
feude en autre gol dum ka so sukabe worbe na do rewbe julnama ledde de min baani taso min dokka be so a yihi to haabe hore rewbe fu ngombe e tuundi a tawan takka be bangi disay cenyaade tacho ungol won ko min dokka tabe fa be nawtoro
d'absorber l'odeur
bugola o mata mali keddandaru du wattumo kanko inde anite crisedu nawturke dun le golleji makko hande hando dun bugola ona wondi matede sane le golleji finatawa leedindi selaji zaman mede tawre fuf nafa mudun famda fe le finatawa leedi mali